Kori jamhirtema eden gondi yamde joy wittere ke min taji sappo e joy kibaruji mon e fulfulde commune Omar Hamad Janga to dodande studio Kalangu nani ko e kibaruji mbiyani gambate Allah e salade yade to yewtinade tewtol bakka didaba ko dubujunaji didi e sappo e jenay ko janginobe cigili wadde dum gandima yewobe be buitam onana ko horaje sarusi kawjido tewtol bakka famini nimbe ko sabi nanne ministre be jombe andal do fi nebbam ko masinaaji der leede CDAO no don e jewtinaaki noy watta ko nebban da banne nimbe leede be nanne yewter meede pindina hande haltana do filla gadol dum woni kawwa der commune belle yara ko duudal mudu rewbe kambe gatta dum kajjum woni ko kantirte Kori jamhirte mo yerno kaliranno mi on e der ko e kibaruji meden nonni dental syndicaji janginobe jandeji hakkundeji kali e wiide kono cialeto yaade to tewtugol didabol ko bakka dubujinaaji didi e sappo e jeenay dum gam hollude rafi yarda e lawol gol kawjiido sarusi tewtugol bakka gol hoji e buytidide e buytude feccere jewobe docteur Alou Basir kawjiido sarusi tewtugol bakka famineni ko sabi ko gol lawol hoja asuman chene yewtide bakka.
Si nous avons décidé de réduire la taille du jiru
min ko di lawol buytude himbe jewob men endam fille ko darto baccalauréat tewto dabo gol ganni tewtobe ko e mudu kandu ko na buytake sanne jonnon no kuje godon neddo goto wodi ko tewto domu mi fama en wato ko tawe jewobe tato nayon war jew derol gotol hande ne ko wodi bura ba himbe hembre talki hembre di endam himbe foto han jewadi himbe dido kakto min gadi dum gam batte min keba ko min keddi ko hitan hikande endam cagal mundu konda ni mi yai fu ko onyi e adu lawo go min gadi gol endam den ne ka sara tambe jewtino woda wakati mo kalam odu konda ni be binde derobe kolli mi wiide ke kambe be chalake warde jewde gollal tewtol bakkedi dabo gol hen wada na haniri en
le second groupe c'est double normalement
nani mbien der hawrinde horebe leede dental leede afrika wande ko boyay dun der gallure mede nyame hawrinde walirde wadama gam hawrude cede ko sigila indi tirado sweda do walude rewbe kunta wajeje medin ko e mum e do dudal jamaare der leede sahel nde hawrinde du wada kenana der bravia hotel mo gallu nyame illu jeegon lewru jeu du ujunay didi e sappo e jeenay do laabi tati woni ko hawrinde sigila suede o wi yeru no biyeteedo Ali Ndongo Boubacar horejo projet on haliri ala sa gojuma
le principal c'est d'arriver
ano jalaade ko woni no wada ke jero hebo chaka jamaare leedi de wonde no duuda yaade misal hal wallirde rewbe ke joro ko du laabi tati du durogo hana wadede arande ni wallirde har laabi cellal innirabe bibbe sembin inde laabi wattude dawle chaka beemu e beemu den didabum woni wallirde ko watta ko jama fu hebo gan durogo tata o majjum woni wallirde der durogo halfinabe hawju soru suuji leedi e halobe nani fu ande region doso maradi tawa zender e tilberi kan en sigila o ewata
tilberi zender e tawa
Ndere wakati tobo ndiyam o lokotorore dakoro nder region maradi wondube e jonte pabbe wadde tebe nder nokkure nden ibe duudi sanne yeruno mado lokotorobe on wiri o holli du wiide e sozande hore mun safare yara kanjum woni ko jonte pabbe den no lalo e nimbe be sanne kettine docteur Yunusa Gonda mado lokotorobe on ko wi bandi min Adamu Umar
Nous recevons actuellement des cas de paligraphe.
Hande miden gaddane be pabbe nangi torri sanne. Der loktoroji nyawtul cukabe pamarbe miden gi'a cukabe hewbe tawrabe rafike joran iijam. Maternité to rewbe beynata tondu kanka filla mun to wadi. Gando ko yawino rafike joran iijam lato ajal beydo. Cukabe pabbe deni no torra dum en sanne. De pabbe nangibe paracetamol na efergal na do lipram ni e kokket na goddum fere jungom gan helude wulu wulu gon. Tawidu be pabbe den no don no nyama nyawdo on lele dundu woni sador maji amin do der loktoroje sarobe no godi yebare sanne himbe du no kani kokka loktoroje de sembe to neddo nyawi fu doggira de ga himbe du wadi de nyiba
zeniya pas de problème nous on est là H24
do der leddi Niger nimbe hewbe no etinude salade hokkude jiyam mu'e garrafi abde tindinoje no secrétaire goto kawjido hokkoɓe mani mbiyen fedde hokkoɓe ƴiƴa nder leydi Niger wiri biteɗo Adamu Moussa ko nafisa Adam Sirfo yewtide e makko nani kowi.
Pour certains, s'ils donnent leur sang,
woɓɓe de kokki ƴiƴam fu no milan ko ƴame mu en kokki wo woɓɓe du no mila ko kokkol ƴiƴam ngol waɗan ɓe nanga ñawgo tawi du ɗum hana gam are ittirɗe ɗen fu no ceni ɓe gala fu du ɓiɓɓe ñawgo gotel golliragel fu de worre gollirte woppe ƴiƴam ɗan du sottatake min jaranɗan ni himɓe kokkeɗan noon ɓolum ton nder loctoroje no waɗo himɓe gatte jaaha nder gure gam tefode ƴiƴam misali jeɗɗire wittine de ton dow so ɗum waɗama miɗen mbowi du waɗude iri majjum walam e tilbeeri e nokkuje gon amma ɗuɗal kokkoɓe ƴiƴam ɓen fu ɗo ñame tawa nder jangoɓe e nder kolo buuji kokkoɓe ƴiƴam ko hiɗa ni woni koye himɓe pirte ɓe gara ɓe kokka
ƴiƴam.
Sawroɓe ni ɓe leydi Nigeria sappo e joyno tawa maradi nder lawol higira ko hakkunde leydi Niger e Nigeria ɗum do gam wallude lokotoroɓe le lokotorore mawde maɓɓitanode nder nokkure ɗe illa sappo e ɗiɗi lewru avril duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi. Mohamed Maman Momaradini yewi yewtude e mawɗo lokotorore en kalɗo ko ɗum wawi ɓeyditidde biteɗo colonel Alfar Soumaïl Sita nani ko famini.
Déjà nous avons des médecins qui sont là.
Loctoroɓe ɓe fu ɓe jottake ɗo enda hôpital ngal maradi woɗi no wodi loctoroɓe mawɓe noɗo famarɓe eɓe gaddu konnan capanɗe jeegon ko wari ɗum du konnan warana gam batte sembinɗinde gollal amin fadde loctorore mawde maradi nde enda firtede nder mum du konnan ni leydi gonni muuyi wallitude leydi meɗen Niger ɗo endan har fi on enda dow filla ballaga leydi e leydi joni noon ko watta sappo e joni du konna fu ɓe neldi ɗum kaen kadi dow muuya waɗaɓe jotta hitande yaa duuɓi ɗiɗi eɓe golla ene andina on du konna loctoroɓe siniji ɗi fuɗɗo ɗon famarɓe mawɓe keddi golla ɓe domana tan jokkayi loctoro mawde firte e fuɗɗan gollal ngal e hoore
donc inattendu ko démarre rapidement les activités.
Nani hollude e joƴƴinde sigila dow fi nebbele ko massinaji nder leyɗe CDA ɗum woni mana hawrinde wonde e hoore mum nder jeɗɗire nde ley gallure meɗen ñame hawritinde ministriɓe e joom e andal dow fi nebbele e ko masinaji ɓe leyɗe CDA o yeeru ni no hoorejo Sarusi Kaw jiiɗo filla nebbele ko masinaji mo togo haaliri o wi no hani tawi ɗum woni bawɗi heɓama ko tawe nebbele ɗe ɓannama nimɓe eɗoto nde nde sete joni campaglam nani ko wi Nafisa Adam.
La majorité des hydrocarbures consommés sont importés.
Ɗuɗal essence et gasoil gonaɗo no gollire o fu nder leyɗe tubakoɓe wona no ƴuwde no wadde nder leyɗe tawaɗe danetekuɗen leyɗe ɓuɗɗuɗe ɗen kan en du gara ada yimɓe mumen nafirowo loreji du leyɗe ɗe gaddata ada essence o jara sa ɗorna essence e gasoil o no ɗiɗi arande ni to o resete o mooɓe e hawju makko dow laabi ɗi hawrine amin nde du no lawol non ko watta ko yirna heɓo nder adol makko wadda har singuɗo tiyoji waddamo nder leydi na ɓattina caka caka hawrine amin nde du no ƴewtinto to o rese o mooɓe no
wuɗiri.
Campagne leydi Kawjiɗo filla moƴƴinol julɓe waɗi nder commune uji tati ɗi gallure ñamey to julɓe sonnete ɗum du gam ɓuytude sembe kuɓɓol leɗɗe nder ɓadejo fu du wakkati juɗɗe laya campagne on du hitande fu tonuji ujunaji laso julɓe watta ko tonuji ujunaji hemre e laso ɗin fu nder gallu ñamey waddete gam batte Allah e ɗum woni juɗɗol dabbaji wakkati mane mbiye ñalade julɗe kettine nane ko mawɗo campagne on biyeteɗo Zamnaw Tayuru wi Rafika Attar.
La ville de Niamey au minimum il y a 200,000
sen koji ɗo enna gallude ñamey no wori galleji ko watto ujunaji kemɗe ɗiɗi yaade ujunaji kemɓe tati layyotoɓe ley hitande fu fey so galle fu ama gollira sakuru ƴulɓe gollaɗɗe enna worru wattana cakuji ujunaji kemɓe tati ɗum won tonuji ujunaji hembre e nogay ko ƴulɓe ɗe nonni tawamadu konna minen sembe komin mbawi wadde e ley hitande fu wonana tonuji ujunaji nogay ƴulɓe kam woni nden emin mbawa yottinde haaje ƴulɓe hono gallude ñamey nde enna no hanir ley hitande bako tawada hikka kayi min gaɗi ɓeydari sanne dow fi on endan gam komin keeɓi hikka ɗum no sowan ko rawna ɗum endan kile tati min desi nokkuje tati to wawi sodede ƴulɓe ɗen enda kam woni no wodi le commune gooɓo e commune nayaɓo e commune joyaɓo gomnanti wona no tefafa himɓe goɗɗo leɗɗe bilta ladde wooɗa ɓe mbimin cotta sakuru ƴulɓe wotoru fu ɓuuɗi keme joyi
Bouba Mahamad Thiardo kam woni ko suɓa laato hoorejo suudu hawjindu mooɓol talki laamorɗi leydi yerno fedde leydi Niger hawjinde hokkugol habaruji andinir o dow lomtanana madame Abdoulaye Diori Kadijatu li dum laddi joddi nodo don enda mo dubi mum kobe Bouba Mamad woni horejo leddi kan subimo olato horejo nokkure nden nani faware joni ni biyan habbini be hawjibe denagu der Agadez asawe bitido non ko fedde e Cap Sahel dum woni de Niger hokki dum woni loreji kojoji kasun kobe tati dum do tawa kena der semmidinde golle gollobe do fisariaji e denagu no fedde e Cap Sahel de andineri cede loreji tati dido ummata konana milioji chapande jeddi e jetati ujunaji hemre elaso cede sefa Ketine sigilaji Studio Kalangu kadi totawadon der duniyaru do Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne mi do feccide dum.
Nani hande en kotan do ndan commune Belle Yara dum woni no tawa der region Tillaberi no kure du non to kawo watte sanne. Kawo ka dure bo buri ngadde ka wakkati cedu keba komtira mura duji mudum en jogori badeli mudum. Bandi mine Seydi Abdou Windi tan ye yewti dey e goto nde rewbe be wadobe kawo indi tirado Zainab
rewbe commune mo tagazar be golla golle gese e be ngada kaliji ceddu kondan be biira jawdi nonni fa hande du e be golla gollal ittugol kawwa nani Zainabu o jiya kana tamazar wanana hore hudo belle yara o halni min no golla ngal yartu
sasa ka dede bor ko gala abocici
kawwa sai jaha tafo a lady mu lady dundu hana fuwatto gaddon gatto itanoji idi godi budde budde gatton diyan diyan dan tinnato no ilale ko jonda di and amodda den jongon dum illisu baka sey nange hira tawe jonkam benni de wanyoyte kade iden panure diango wurto to den gatta jolloji kawwa na masaje kawwa du wada du lebbi tati e golla dum goddo anni sanne no wawi hedde sappo majje se hana non du jomun no heba nayna joy
gudu woy barkan shinda magudu itati igu
jambal kawwa gotal no wada ujuna jeego yaru ina jeddi cagal mundu kondan jeenabu famtini min nafakaaji ko ngombe keba e golla
wallahi zola hannan zambar
idi wallahi jamal kawwa gota no wada ujunaji jeego no wada ujunaji jeedidi ayi igesa hanne him erema fa tampa hebata goddum den non ta asonni kawwa mada asoda e gawu ba eri na kamana gadda nyanna wuro modo dene o sella duno heba ko sawrori to worbe benda kambe yata teno ledde wadda menen bo rew men tefo leedidi worbe men kokkata sotton wakati modum buri cede ni won der dungu o sebe kollaade ke
Zainabu andini min gollal ittol kawangol enda no wodi chatale sanne filla ko darto teno ledden endan sabu jo en gese jabata ledde gese mu en tene
wurodo hanno sanne
to far ledde den yani men godi sa dorma sabu jom e gese jabata men tene gese mu be se gardi fore hebine odu nangay ne o denno ne o sayni tafatal kuru bayse e wodi talkurdu gardi fore kan no way nangu dema
fore gingalendi
gollal ittol kawako rewbe gonno gaddum enda no wodi nafaka sanne jogagol galleji mabbe edu nafadu kondan keddi jam arefu
Dawani to kibaruji mede fulfilde tili enjetan Ali Nyali Sumana Amadu Aisa walirbe e kodi pirta e fulfilde joni wala fukomba misana vya njakwado mutari Mahamadu yamde joe minta chapande tati wadan kodengal hausan kware kirtan to janyirti.
Studio Kalangu
Gaya do radio Faraa
Lamba chapande jenai topere etati FM Tesawa
Do radio Tarmamwa Lamba chapande jenai jeti topere joy FM
Birninkoni do radio Nia
Lamba chapande jenai jeti topere joy FM Belle Yara
Do radio Dalul Lamba chapande jenai jegom FM
Studio Kalangu